nilishatengwa sana, nilishachekwa sana, nilishakesha sana nikimlilia Maulana. Nilishatekwa sana na mitego ya wasichana, nilishachimbiwa shimo wakiamini tazama. Ni perfect combo mfano hasna chanya. Nachoweza kusema amini na kupenda sana. Wengine majungu mtaji ndio maana wanachonga sana. Nimeumbwa kwa ajili yako wewe ni wangu tulia mama. Mpole msikivu mkweli mvumilivu. Una mapenzi ya dhati kwenye shida mstahimilivu. Una malengo chanya mcheshi na mwaminifu. Mahaba niteketeze chini juu sio mvivu. Una staili tuzo tulia tule mbivu. Pokea hii nishani kawa chome wenye wivu. My general kwako na kili mini kuruti na weka silaha chini. Please pokea saluti.
Respect a woman, protect a woman, and love you woman. Oh mama, oh sister, yeah. Where would I be without your love? Oh yeah. Where would I be without your love? When I'm hungry, you cook for me. Oh mama. When I'm running, you look for me. Oh sister. When I'm hurting, you hold on me. Oh mama. Every day you love on me, love on me.
Shima ya mizinga 21. Uliniokoa sana niliponekana kioja. Tangu nimekuwa nawe umebadili maisha yangu. Kwenye shida na rao umekuwa karibu yangu. Kila nikiteleza umekuwa msaada kwangu. Kila mvua ikinyesha umekuwa mwamvuli wangu. Kila jua likiwaka umekuwa kivuli changu. Na kila kwenye majonzi umekuwa furaha yangu. Asante sana. Giza totoro wendio kandili. Mungu tuongoze vema pamoja tutunze family. Ni binadamu najua ya kamili. Tumombe Mungu tupata kapo tafika. Sito kuwacha kiangazi hata masika. Liwake juwe nyeshe mvua nitafika. Nitaitika popoto takaponita. Na mwisho na kuahidi kamwe sito badilika.
Respect a woman, protect a woman, and love you woman. Oh mama, oh sister, yeah. Where would I be without your love? Oh yeah.
Look for